Oluyimba lw'ekika ky'omutima omusajji ayi Ssaabasajja Kabaka Wangaala.
Ababembelwa bagenje omutima sirya afafe abasajji muzibiro ke kabiro kafe nakirembe kaye jajafe fo mutima omusajji tukusabira ayi Ssaabasajja otebenkere mirembe emengo mumbiri zonna omutima gw'Obuganda yegwe Kabaka ebutale mu buddu gyetusibuka ayi Ssaabasajja fa bakumire ejjembe lya wakule ennume lyokka fa balunzi b'ente y'Omulangira jalasanga gendo kulya namulondo n'okwambala olusamba lw'Omulangira ababembelwa bagenje omutima sirya afafe abasajji muzibiro ke kabiro kafe nakirembe kaye jajafe fo mutima omusajji tukusabira ayi Ssaabasajja otebenkere mirembe emengo mumbiri zonna omutima gw'Obuganda yegwe Kabaka fe abasajji tulina amasika n'obutaka ayi bene mwetuva nalwa Masaka ekyabakuza yekkulu era ng'omwo nakirembe kamwava kalisibwa ejjunju nakyane ng'ono lukaga ebutale balakwebulenge kinawe bulawula ne lukange lusiba ababembelwa bagenje omutima sirya afafe abasajji muzibiro ke kabiro kafe nakirembe kaye jajafe fo mutima omusajji tukusabira ayi Ssaabasajja otebenkere mirembe emengo mumbiri zonna omutima gw'Obuganda yegwe Kabaka kyekona enakatogo bwe butaka mukibye kitenga lubama elukoni kamemuko enkoma munyola ganze sangwe kalamazi ekabira kikame kamulengwa kagolo ekyango emasika n'obutaka Ssaabasajja mwetuva ababembelwa bagenje omutima sirya afafe abasajji muzibiro ke kabiro kafe nakirembe kaye jajafe fo mutima omusajji tukusabira ayi Ssaabasajja otebenkere mirembe emengo mumbiri zonna omutima gw'Obuganda yegwe Kabaka.